safari yanisikiza muziki kaa kwa kiti nikueleze moyo vile nahisi mapenzi sio lazima niweke limbo tanka pagawa ongeza tundu tu ni mwenyewe ntachachawa navyoiona sura yako hata kama naumwa napona yani mimi ni bebe tu niache roho vyote chukua Mungu my sweetie baby unanifanya nikufikirie navyokupenda hivyo baby tafadhali usinitende mie Mungu my sweetie baby unanifanya nikufikirie navyokupenda hivyo baby tafadhali usinitende mie Mungu baby jinsi navyokupenda mie
hakana hakana
ile navyokupenda mie Napenda mitoko ila siwezi bila we Samaki mtamu mwenzie muongo yangu cha chando ni we baby You are my only one You make me feel so high Basi nikiande upendo wende mbali Mungu my sweetie baby unanifanya nikufikirie navya kupenda hivyo baby Tafadhali usinitende mie Mungu my sweetie baby Nanifanya nikufikirie Tabia kupenda hivyo baby Tafadhali usinitende mie Mungu baby Jinsi navyo kupenda mie
Hakana
Ile navyo kupenda mie
Hakana
Kwa swagi navyo kupenda mie Hey my sweetie Kwanza bari yanisikiza muziki Kaa kwa kiti Nikueleze moyo vile unahisi
Again, I got to